hari muroki ubuzima twakuriyemo bw'ubuhunzi muri Uganda twigishijwe ko umubutu ari umuntu mubi inyamaswa kandi ko batagira ubwenge arakomeza niyo mpamvu intego yacu FPR inkotanyi yari ukubarwanya tukabakura ku butegetsi ku kiguzi icyo ari cyo cyose tutitaye ku batutsi bari mu gihugu kandi buhoro buhoro bakazibagirana iyo nkuru mwese mwayirebera ngira ngo yakwirakwiriye arakomeza abatutsi bari mu gihugu twari tubizi ko nabo ari nk'abahutu barabanaga bahanaga inka barashyingiranaga bafatanyaga gusingiza Habyarimana ku buryo gupfa kwabo ntacyo byari bitubwiye ariko twahishaga ko tubafitiye urwango nibuke ko iyi nkuru iri kwa Nobre Marara ku rubuga rwe rwose ntacyo yayivuzeho yayishyizeho nk'aho yemera cyangwa se ari we wayanditse bo bibeshyaga ko tubakunda cyangwa b'abatutsi bari mu Rwanda bo bibeshyaga ko tubakunda kandi aribo tuje gutabara ukuri ni uko aribo bari turufu nziza yo kugira ngo tuzagere ku butegetsi tumaze gutangira urugamba twagombaga guteranya abahutu n'abatutsi kugira ngo icyo turwanira cyumvikane neza twagombaga nanone kwica abahutu bishoboka no kwica abatutsi bikitirirwa leta ya Habyarimana byo barabikoze koko politiki yacu yo hejuru byose twabigezeho abahutu bica abatutsi uwo musaraba ubajyaho biduha uburyo bwo kubica buhoro buhoro nta muntu n'umwe wabavugira cyangwa ngwango abagirira impuhwe ibyo nabyo wenda tuzaza kugira icyo tubivugaho tumaze gufata ubutegetsi abahutu twarabishe ariko iyo yeni yongeyeho da ngo tumaze gufata ubutegetsi abahutu twarabishe turabica turongera turabica turaniyongeza kandi tuzakomeza igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane intambara ikirangira twaheraga ku bari bafite ubwenge abize abacuruzi n'abandi rimwe twabasangaga mu ngo uwo tujyanye ibye byabaga birangiye tutitaye ko yagize uruhare muri jenoside cyangwa ntabwo yagize byo umuntu ari kuvuga ariko nibyo twabonye koko hari ubwo twarimburaga umuryango wose hari ubwo twatumiraga mu nama tukabarangiza abagize amahirwe babashije gufungwa kandi nabwo ntibyatubuzaga kujya kubakura muri gereza urugero nabaha nta muntu n'umwe wabaye burugumesitiri cyangwa wabaye kunzeye wabona mu Rwanda bose twabahaye amafuni abasigaye bakeya turunda muri gereza aho bazapfira buhoro buhoro twagombaga kwigisha abana babo tugahindura ibitekerezo mu mitwe yabo ku buryo bumva abanza ababyeyi babo bababyaye ari abahutu kandi bakazahora basingiza FPR inkotanyi ibi twabigezeho twifashishije ingando itorero ry'igihugu yanditse itorero ry'igihugu na komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge twagombaga gukora ku buryo abatutsi bose bari mu Rwanda biga amashuri kugeza kuri kaminuza bakabona imyanya myiza mu nzego zose z'igihugu akazi keza ku buryo umwaka wa 2034 ubwo perezida wacu azaba arangije manda ze nta muntu uzaba ushoboye mu gihugu kandi bose bazaba bambaza bakanakomera amashyi umuryango wacu wa FPR inkotanyi birenda kurangira twashakaga ko abahutu bazashobora kwiga baziga nabi bagurisha ibyo batunze nabwo barangiza ntibabone akazi cyangwa bagakora akazi katagira icyo kabamarira nk'ubwarimu uzagerageza kurwanya FPR inkotanyi aho yaba ari hose ku isi kumushyiraho ibyaha kumuhiga no kumwica nta bwenge bw'abahutu tuzabategeka imyaka igihumbi tubicaye hejuru agasoza agira ati harakabaho FPR inkotanyi harakabaho Paul Kagame umwanditsi umututsi Sam Kayitate.